welcome to Vuma 103 TV. The name of the show is The Balance, where we balance your identity. Kamala Mthobile Makhumalo Ramselebo. Angihambi ngedwa, ngihamba.
Ulucky Spots, where the weekend breakfast show, 6 to 10 a.m. ku Vuma 103. Last time, sike sathi ukubuka indaba ye sexual orientation.
Yes.
Sino Nomkhululi MK. A very flamboyant guest. it was like so dramatic, but it was very interesting. Yeah. So I'm trying to say, I see more from the spiritual side of things.
Yeah, hence why we have Amakhehla and Dukutla Kuzwa introduce. So why are Amakhehla guys?
No troops.
All
right. Our guest. I have spoken to the Kehla. Welcome to the show.
Awusukunjalo makhehleni, angibonge kakhulu komile ngale show The Balance, last balance khona.
You are did it. So tell us, one line.
Ngibonge kakhulu ke The Balance ukuba khona la, ngibongeleke.
Mhlawumbe nje sivele siqale le ndaba ukuthi niyayazi ndaba ikhona. You sexual orientation.
Yes.
Ikuphi la ifike ihlangane khona or ishayisane naloko kukhulunywa
amakhehla nezalukwazi msana. Right. Lento idinge ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi yonke into eyenzeka phambi kwethu, Thambisa uGagayi, uzothola ukuthi there is always a reason behind into eyenzekayo. So uma uzothola kunale simo, kufanele wazi the word ukuthi kusuke esikhathini esiningi kuyabona ukuthi lo muntu mhlambe ingoba efuna ukubukwa noma mhlambe ezoziportraya ngale ndlela ngoba ethanda, yabo. Kodwa uma uzongena kule on the spiritual side of it, uzothola ukuthi into enomlando ukuthi u-affectwa into eqhamuka kwi-generation engaphambili.
Okay.
Yes. It's either kunesigameko esenzeka noma kukhona lento yokuthi ngokwe-reincarnation makubuya umuntu, kuyenzeka ukuthi umuntu abuye kubulili obungafani.
Okay.
Yes. Mhlawumbe iKehla uzothola libuya kumuntu wesifazane. Yilapho uzothola khona umuntu wesifazane emthola njalo mhlawumbe engena kwi-relationship umthole ebuli. Umthole sokumfana inini. Kusuke image the spirit esikuyena.
Okay.
Yabona. So kanjalo ke futhi nomuntu wesilisa, uma kungena umuntu uma lo muntu wesifazane kuyena ngaphakathi, kuzoba into enjalo futhi la kuzoqhamuka khona kube nalawo ma features ukuthi uziphatha ngale ndlela engingalindelekile ngokubona kwethu. Yabona la. Kodwa loyo muntu kusuke thina sesiyazi ukuthi kusuke affecteke the spirit and the inner history le yonto. Yabo. Kuyiphemele.
Ngiyasibini konfuse Paul.
Engifisa ukuthi ngikuphawule mina kunye. Yabo njengamanje sibhekene nesimo la engithi khona i-backlash.
Okay.
Why ngithi backlash? Sibalekele amasiko ethu. Sibalekela umnjalo bethu. Ukuthi singobani. So leyo nto manje ibuya nani na izinhlaka ezibuyiswayo njengoba sizama ukuthi sibuyele ebuntwini bethu njengoba kuthiwa sibalansa i-identity yethu.
Yes.
Sizama ukubuyisela manje isimo sethu sonke njengoba sinjalo sobuntu obumnyama noma ngabe kuthiwa izinhlaka zonke ezikhuluma ngazo eyifike umuntu azithole ukuthi ubulili ayibona akuseyona indlela aziphethe ngayo. Yes. Osekufika ukuthi nangu yena senivukele sisalukwazi kuyena ukuziphatha kwakhe kuzobe sekufana exactly nomuntu wesifazane. Okuwukuthi umntwana akabile nephutha lapho. Kodwa ngenxa yokuthi okuwusike bekufuneka kulandeleke phambi kwakhe akuzange kwenzeke kubantu okusuke siphakame kanjalo ngokushesha. Abantu abasuke benesiphiwo esithile kufuna masukume ngokwalo bobulili okungalekwa lokho ayibona. Okuwukuthi kuzoqhamuka iKehla lingene kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ukhumbula ukuthi unamasiko ekufanele adlule kubona iy'nyonga eziwu-7 ekufuneka ayithola njengomuntu wesifazane ngoba yena ukuzalwa kwakhe akanasystem emhlabeni. So uzalwe ngombambo lo muntu esilisa liyasho iBhayibheli. Kuphinde kuzoba ukuthi ngokwethu thina siye sithini. Njengoba ninazi stem yena njengoba ukuzaleka kwakhe kufika kanje. Uyabhalanswa kunama stages ekufuna ahambe kuwona. So already uma ngabe umntwana ezokhula nebehavior yomuntu wesifazane, umvumele ukuthi akangene kuyona. Right? Ngoba kufanele umvimbe. Wena addressa i-problem ye-spirit esiphethe ingane ukuthi listen, yebo ugogo, ngiyasikhiphe kuyena. UNkulunkulu ohlele ukuthi wena umphefumulo wakho uzo-reincarnate umuntu wesilisa. Ngoba uyazi yena ukuthi ufunani. Ubhalansa le zinto ezi-two ukuthi lo gogo ufuna abe namandla omuntu, ufuna abe semkumuntu wesilisa. Ngoba khona bafuna uku-addressa oku-combina the two. Yeah. So ke bese kuyaqala-ke kukhula-ke manje ukuthi hamba uyobheka-ke manje ngokomsamo wakho ukuthi lo muntu ngokwelama-spirit aphakathi kwakho asefika kubala yini le afuna ukuyi-addressa ngokosiko.
So babusadoda ziningi izinto esizwayo ezikhulunywayo abantu abasuke bezicabangela you know about abantu abagay nabantu abanama-spirit. Some will say it's a curse, some will say it's a demon, and uSathane in a way wenze something while umntana esasesibelethweni wazalwa ese it's like kungenele uSathane. So they don't just accept ukuthi mina ngizwa lento oyichazayo njengamanje. So ngifuna si-addresse leyo part ukuthi there is no such thing as a curse and ukungenelela kwaSathane ukuthi kuthiwe umuntu angazalwa kanjani obulilini obuhlukile kodwa aphile njengomuntu ohlukile.
Yabona nje iqiniso lemsulo akukho konke lokho. Akukho konke lokho, akukho uSathane ongena esibelethweni oyojika in. Aku-addressa nje kuphela lo moya ukuthi njengoba uhlanganiswele phezu kwalo mzimba yini le kufanele i-addresswe ngakho.
Bese le gift le
yemphakamisi yenza umsebenzi wayo.
And lokho-ke manje kusazomshintsha yini? Sekhona already ugogo usezivezile and ugogo usephakanyisiwe ukuthi angenza umsebenzi awuzele.
Yes.
Nami umuntu wesilisa siyambona ngathi unogogo again. So kusho ukuthini lokhu? Kuzojika manje ukuthi ugogo se-addressiwe.
Angeke kuzoshintsha.
So ugogo uhleli.
Ugogo uhleli. Uma ngabe kuwukuthi ugogo uzofika angithi ugogo simu-addressela thina ukuthi gogo. Khumbula ukuthi phela la uthe mayezalwa lo muntu. Besifuna kwande umndeni.
Yes.
So manje uma ngabe wena gogo usuthi manje usuphuma all out seku 100% kulo mzimba. Thina manje uNkulunkulu besiphe imbewu. Asisakwazanga ukuyisebenzisa. Ngoba hayi ukuthi konke okungama features omuntu esilisa wena. Akhona wonke futhi afunctiona ngendlela. Yeah man.
Ngizocela mhlambe si understand le ukuthi njengoba sikhuluma spiritually thina sibeka ngale ndlela. Kukhona la i-experience esesikesa nayo la uthola khona umuntu wesifazane ume engenwe umuntu wesilisa athathe mhlawumbe the calling, yebo. Mayethe ithathe the calling, uma ngesikhathi efika lo muntu wesilisa uzobona even umuntu facially eshintsha, yebo. Ubone ukuthi nayindoda le besuzwa even in the voice ukuthi engage lo muntu manje ngaphakathi kuyena, yebo. Besenza umsebenzi, uma esewenzile umsebenzi waqeda bese yaphuma ngoba usebenzisa umzimba kasibanibani, yayibona lona. Yes. So kufanele awusebenzise ngoba ezokwenza leyo task bese meqeda ebese emdedela lo muntu naye aphile yakhe impilo, yebo. Leyo nto ngiyangithathe nini right, ngingelwe ikhehla lase-Tanzania eli-Muslim, yebo. Leli khehla uma lizongena kumina, uma lifika selifikile ngesikhathi sami, u-engage-a lona noma ngingasalazi manje ukuthi lifika nini, yebo. Kodwa u-engage-a lona, yabona lona. Yes. Ubonga lilanga kubaseceleni.
Yes.
Yangithwala. Yes. Leyo nto ekufanele uyazi ukuthi lo muntu ufanele athi, kodwa ikhona impilo kabo ngalanga.
I'm very happy because kuyona yonke into eniyichazayo makhehla. Akukho any, because mina bengi-interested kakhulu ezweni ukuthi ngizothini uma ngifika la. because yabo isintu isintu sisi uvela uzishawo uvalo ngabezokuchazela ukuthi mhlambe kwabonakele. In this case angishongo ukukonakele, nithe kusuka umuntu who has a calling or onomsebenzi awuzele abese avuka ngomunye umuntu, and kungenzeka ukuthi mhlambe kusuke kuzivukela isakwazi esijekab nje that I always say umzombeni uma ngase kuthiwa ngivuke nje mina ngingavuka endodeni ngifuna ukuthi ngenze yonke lento kade uyenza kuthina. So I'm very happy and thank you so much guys for ukuthi nifike nihlezi nizosivula amehlo singahlezi sicabanga ukuthi izinto zonakele noma zibonakele.
And yazi le nto maphumalo uzoyibona noma amakhehla aziyibeka uzobona ukuthi baba nalesi siphiwo lesi esithe fathatha, you know why? Because kusuke kunento ethile thina sithi ke i-approach akube yileyo ukuthi mhlawumbe sikagayi bese ibuka kahle le nto iqhamukaphi isizathu sokuthi lo muntu abe nje,
and then you let him or her excel.
Yeah.
Because whatever they are,
so why sifuna ukuthi sibe ingxenye yabantu abafuna ukukrasha le nto ecreate uNkulunkulu abe imiswa ngendlela efanelekile for people size
good people, yes,
and uyibamba ngento eyona.
Yeah.
Uyazi ukuthi ungazi kubanwe magnet yokuzwana ngoba ispirit esiba driver ukuthi nangomnye oxake njengawo.
I'm going to go to the house. Guys, we understand. Nabo bonke abanye abantu abasemakhaya siyabonga kakhulu. Love with the balance, we're balancing your identity. Sithinta noma ngabe kuthiwa kuzwela kangakanani, and please bear with us because abantu badinga ukuthi bazizwe lezinto lezi ezenzakalayo. So from us to you, we are saying thank you very much for tuning in this episode of The Balance, where we balance your identity. Until next time, ungalenzi iphutha, there is more to come.